Sinanga Chopa Matatu Unibe Babure Sinanga Chopa Wala Mana Batmate Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Mpenzi mtazamaje Mpenzi mtazamaje Mpenzi mtazamaje Mpenzi mtazamaje Mina katamaje
DJ Frank
Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Misi na ubaya Sinanga ubaya Misi na ubaya Sinanga ubaya Ay beba beba Akikuja mina deka 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 nyama iki deka deka Napenda kukachocha kakicheka cheka Na kwa bash mina mere meta Mjulu bengdo na keta keta Na changanya changanya kaka bureta Body figure toa kakureta Nikoneshe the matka opareta Usijali ile
toa reta
Na poga na connect na coordinator Sina time ya call mireta Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Misi na ubaya Sinanga ubaya Misi na ubaya
We are self-made DJs entertainment
Msupa uko fine Una kamanzi yako 20 na uko 35 Nitakura ruwa leo kama tumbo fry Ama kare gani, ama namna gani Manze kuna vile, vile na kutamani Vile unakunywa makali mina kuogopa Vile unachapa flash wene wa monyota Unapenda genge, nono kizitoka Zina yako IT inataka kukustock Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block Umetoka salon na bado na kusuka Usisikize huda, usifunge duka
Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Misi na ubaya Sinanga ubaya Misi na ubaya
Yali yude jinja mi Yude confuse mi Yali yude jinja mi Yude confuse mi Yali yude jinja mi Yude confuse mi Yali yude jinja mi Yude confuse mi
Oya party jollof
Jollof on the jet
The party jollof
Jollof on the jet
I can't get enough
Jollof on the jet
Vani boy
Bust up my name
Kukakura fungo mechi mechi kali vile geto na kachakaza Kunya chaga boko boko ni bilio ya neno kunyamaza Yeah you turn good man to be bad man for your lover Yeah you wanna eat I go give you kukumba na ikasava Kukakura soft kuna kipili Base ni tune yote michili Kula baga nilete vili Acha simata na shawa unekiri
Baby you don't know that you're the one who lives in my soul I want you to know I will never let you go
Oh yeah party jollof
Jollof on the jet
The party jollof
Jollof on the jet
I can't get enough
Jollof on the jet Jollof on the jet
Make you party jollof
Jollof on the jet
The party jollof
Deep is your love for me
Self-made DJs
Iyo mumze sinzu yaza Baby you're sweet like a pineapple
Oh Kali
I took a bite and I fell in love ATP is your love for me, yeah Iyo mumze sinzu yaza Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, girl, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah.
Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sansu's on the baby. Do some wrong. Give me love, you give me love, yeah. Do some wrong. One time for my baby love.
Bila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane imbo nigusa bila kunikamata tulive nana mama ni kama kapa changu chako mikasa sukasa kayo baradane. I see you baby, I feel you baby, I see you.
Futa kashi mashindano, umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mchore, mwambie apotele, mwambie na kupenda itabidi azoe. we ni mrembo na kutamani usikia wivu ulipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto kunipa toto.
Niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu, basi wewe wanani. Niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
We are self-made DJs entertainment.
Toto si toto ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuzana zima pia kuwe na uhondo, ulimi sako wakupati putheri nyo mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia, kitaka posho mil mwana wife nita kushkia. Ngupeleke murangu koko mwangi wairia, tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto, ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na masonko, kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko, kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko, harusi ni ya warastu naifunga kima moto.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
I really wanna tell you all my day one. Really want to spend the weekend. I for sure you didn't see no feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. If you like, say I don't remember, say I.
Say I don't really know you that well.
Hey, hey.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. We break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply.
DJ Frankie,
it's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busy boy. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you just see no feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
Yes, baby.
And maybe every other place, baby. If you let me, I don't remember.
My baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own heart. I'm a little back at this room. But now make I see you in love. I'm a love wanting to. I'm a make a bad man sing.
Spend for your head. Talk all they want. I don't care what they said. Cause your matter. Now in my condi carry for my head. Every night. Now you are one they carry to my bed. Oh no no. Don't tell me no no no. You can be my partner. Never ride this. Oh no no. And we got no one lucky. No need to party. Whoa. I feel it what you're doing. No yeah baby. Gotta go. Gotta go. Oh no no. Your body they back at me. See. Oh no. Open up make I see. Oh no. Now you where they got my fancy. Then they do me Yankee party. Oh no 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 no.
Ah,
are Self-Made DJs Entertainment. DJ Frankie.
If you got a lover in your life, then why you acting like you don't know? You know, say now Weezy be the man, we make you shine all night. If you got a lover, we can give you the charge when you're low, low. Tell me what's the reason why you steady blowing off my line. Tryna make you feel blessed. Give you daily blessings. Tonight, nothing serious, it be just one flex. God, bad man, confessing. Girl, I wanna talk about the things that we go do so jam. I want me make me jam, oh, yeah, oh, yeah. Come into my life, oh, baby, come on, baby, make me jam. I want me make me jam, oh, oh, yeah. Come into my life, oh, baby, come on, baby, make me jam.
Loving her energy, girl. Loving her energy. She run a race for me. Caught with the medal, no penalty, darling. Loving her energy, Africa woman. At this I love you, know you want. You never let me go. Look around the world and you find no love. Anytime we're gone, I'm blowing up my phone. Coming like a thing, cross time and don't know. At this I love you, know you need. Deep in your soul, I know you would have loved me, give you full control. Still I beg you, do not fall, hold on to my love. Very soon you never got to wait no more.
Tryna make you feel blessed.
Tryna make you feel blessed, no.
Give you daily blessings. Tonight, nothing serious, it'll be just one flex. God, bad man, confessing. Girl, I wanna talk about it.
Pole nimekuja ghafla ni vile wewe uko meni bamba
Femi one pia kongu wedi mso kwanza vile ulituosha kuile basi aligi so
na kupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
stories are icon kwanza weka mbali Femi one mkwa nime
Femi
it's DJ Frankie on Instagram.
Okonko pole nimekuja ghafla ni vile wewe uko meni bamba
Femi one pia kongu wedi mso kwanza vile ulituosha kuile basi aligi so
na kupenda manze wewe uko humble
asante
legend kwangu wewe ni icon
stories are icon kwanza weka mbali Femi one mkwa nimekuja mani
Okonko umeanza kunichocha ni show ni wapi uliniona
Femi one wewe ni bamba kwa Instagram nikicheki zo mapaja
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumba ni na mwiko
Meche umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifua nataka kuichambua Mi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri
Wazi.
Gapi namba Sitambia mtu sitambia takinkaka
Haina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile
napenda tambla Ponderosu Chuku chuku ni soso mole Nina ninginia Komaratini popowe
On the beat
Kiru chungu Nipete na baba ni uwe Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe Mapenzi yetu Ia mimi na wewe tu Usisikize watu Wananungwa mbaya
Kasi
kitu na boxi. Usiku nipe shoti ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Mi mwenzako imesha mkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea. Mi mwenzako imesha mkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Hivi unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Mana raha ya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizoea. Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba piki akondo ulini kumbata. Piki piki upande uba popote lipo kanifuata. Ine bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea. Baby unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Mana raha ya kuingiza ujue inapotokea.
Sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo, kidedea, kidedea. Gupande mgu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Gupande mgu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Gupande mgu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Gupande mgu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe, yo, kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameyakosea. Wamekuja kusima kumbwa na chochea. Wanaupepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao. Sisi so size yao. Fuja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheza umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mjui vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie jishike yachie. Mzangu na mie kache ni mtulie.
Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata. Kamata, shika, sukuma, tunde, shika, kamata.
We are self-made DJs, entertainment.
Bosi kafugwa kwenye chuma cha reli. Bosi kamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja haki usi ugupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea endelea kushikia bango. Tukufui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu narijua. Goma inoge kirele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama unaimba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwezangu na mie kachini utulie.
Shika, kamata, sukuma, tunde. Shika, kamata, sukuma, tunde. Shika, kamata, sukuma, tunde. Shika, kamata, sukuma, tunde. Shika, kamata, shika, sukuma, tunde.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako.
DJ Frankie.
Chukulie poa, mama detective. Baby, mtu mwema nipige mawe, sababu yako. Baby, wapenzi wananichora, na mimi naona. Nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tulebata delisha. Haina majoto, haina, tukule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby we wa moto, wa moto. Sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mama detective, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana na nichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weninguni wa mapenzi sinashaka. Kaka, shimejusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na menipata, mekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto.
We are self-made DJs entertainment.
Wao shombola samaki. Ya kwa kunyuziti simu. Sao zinapika mpaka laki. Tunawachoma kama nungu nungu. Wanakesha kama sungu sungu. Betty Jackie Chan mtundu. Adina kuimbi ya kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivate my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you a queen. Got you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby wine for me.
Bad girl, are you ever single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I found that thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. So clean when you do the dusty one, no. I'm just right beside you.
Give me that.
Give me that.
Give me that. bazenga Piaka fala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Buda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahalwale
Yoteni kalale
Unangea mingi kahao
Kalale DJ Yati yati nini kem kem Wota guane wota by miss by miss Kasi ganje haini saidi saidi Wota guane wota about it Bro man kona die beef kalale
Lale lale la
Kalale hey Yati yati nini kalale
Lale
ya ya ya
Kalale
Papa Fadela klime baki ni kuchengia statue Na usia chendula inje na unajua tuko faipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmecha kama Manchester Blue Kem doli kuinafanya gani dos daro Papa God suni unyeshe ganji kama flako Ni adisema figa makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bida Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your mata Kem kem wata guane wata What about me? Kasi ganje, haini saidi, saidi. What a guane, what about it? Bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey. Yati, yati, nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kachugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi.
Yo.
Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
okay. Hey, yati yati nini kem kem Wota guane, wota by miss Kasi ganje, haini saidi Wota guane, wota about it Bro man kona dai beef kalale Kalale Yadi yadi nini kalale
Ni weekend imefika na gradundana Shika jabo pita besa kwa supana Tapta mali piga chumsa kamtirina PG nice the dirty sina da bangana Leo club kwa shika kwa waka Na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za da bonge na kapuka Jumademu wana wine reggae dick
Kenyogo, ipati ya makap, ipati ni ya streamer bana
Zeyla, Tatea Ni weekendi mefika na kuna dundana Shika jabo pita besa kwa supana Tapta mali piga chumsa kamtirina PG nice the dirty sina da bangana Leo club kwa shika kwa waka Na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za da bonge na kapuka Jumademu wana wine reggae digiota Kuna manzi amevali ya kigeto Anachezi ya kiboko Coco Snide chini ya meza na vituko Amechanganya taina ndo mnani ya digiota Tothie
Adigiota Adigiota Adigiota
za goro nina dai pete tani kuzandani ya goro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga masilva mbogi ina udyangla roga mchavichua kuna uganga mpenda ngwati kwani we ni mganga kwani we ni mganga
ni weekend imefika na kuna dundana shika jabo pita besa kwa supana kapta mali piga chumsa kamtirina piji nice the dirty sina da bangana leo club kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za da bonge na kapuka Jumademu wana wine reggae digiot Kuna manzi amevali ya kigeto Cheki vile anachezi ya kiboko Coco Snide chini ya meza na vituko Amechanganya taina ndo mnani ya digiot Atothie Nisei ratna
Nadia Viki Mando
Kuru kushuka laka shakuru kukungung Benzi lako limeniko mika kutu Nishika nina sema tu masudu Karibi ya chapdo na nipigia mamundu Nizungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Nzungushie wendo, nzungushie wa Nisei lasna
Nadia
DJ Frank
Kuru kushuka laka shakuru kukungu Benzi lako limeniko mika kutu Nishika nina sema tu masudu Karibi
baby achap tuna nipige mabu
Nizungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga
Chibobo wangu Mgodari wangu Chibobo wangu Mgodari wangu Siwezi kukatana kupenda Na bado na amini siwezi kukutenda Kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutext banda ndolepua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi ata kulikachana Ata ulize mi siwezi kukukana Ulinipenda vile tuki mangacha podondo Wakati sinadoni kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy wana dance Nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi niko bebe tu kabegani Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi niko bebe tu kabegani
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bezi lako limeliko mika kutu Limenishika line sema tumasudu Karibi ya chapto na nipige mabutu
Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Nzungushie wendo nzungushie wa Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga Ntakanya na wendo ntakanya raga
I want you boy with a ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Nitakanya nitakanya Oh no I don't need a check You say that you're wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you're wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey
Nika holy holy, toto nika holy Nika doli doli, toto nika doli Nime cheesy with your love, siji wezi Niko stendi kulipoti juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni kupenda tukichizi Kukufota fota tuka mambuzi Vato zako sweet baby za ningora Kuna venye wacha chisha kakangora Ukifika venye club wa wanarora
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Penzi langu limeniko mika kutu Limenishika nine sema tumazutu Karibi ya chapto na nipige mabuli Zungushie wendo nzungushie wa Zungushie wendo
Uzanisha 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 Ozi na jana Uzanisha Panya na paka Uzanisha Nyama kwa nyama Uzanisha
Mama we
Mabaria toka buza tulifika Waweke fensi tunarukaga ukuta Kama mafisa tuachage tamifupa Mabifupa Mabaria toka buza tulifika Waweke fensi tunarukaga ukuta Mabaria toka buza tulifika Mabaria toka buza tulifika Mabaria toka buza tulifika Waweke fensi tunarukaga ukuta Kama mafisa tuachage tamifupa Mifupa Chamtu mavi wana shikaga ukute Bia tatu ila badayo tatute Kama ulipinga basi leo tunafuta Tulifuta Watu wanaruka majioka uko
Mama
Viuno vimefungwa mota hivyo
Aye.
Siku chafu wana boxa uko Mjema katangaza doa uko
Ae, ae Mama, ae
DJ Frankie
ae, ae. Busa, ae Apo busa unase
Sinachanya, usanisha Panya na paka, usanisha Nyama kwa nyama, usanisha
Mama we
Oma kikanyagia Hatari ya moto inaunguza Kucha simamia Mjambo wa murungu suuza
Gande gande kama ruba Nipe mahaba na huba Wasema umetoka buza
We are self-made DJs entertainment
Mambu yente yente Teke teke Ongeza makeke kumali pake Chumbeza nyele Kitu dedede Chumba ni karate Mixa mateke Usije ukansusa Napenda ukindusa Safari nafika Hasa ukini oleza
Usanisha yeah. Ozi na jaya Usanisha Banya na ba Usanisha Nyama wa nyama Usanisha
Mama we
Usanisha
Onege swaga ila high kate. Tuku sipigi fake utokuta na buffing.
Louis Gucci your brother. Nakata madenya mkari zaidi ya donut. Anasha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazo ya talking chicken on chuna. Baby wash your name. Uje uyu mwike nasi. Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But I'm not for my number. Napenda watoto nye darasa. Uza self into kukacha.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe. Pombe.
It's DJ Toto on Instagram and Twitter.
Pombe.
We are Self-Made DJs Entertainment.
Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, wananita sultanu kugeto. Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfish. If you know, you know. Kingfisher pandimu. Manzeni leo, leo ndio. If you know, you know. 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 You know. Kingfisher pantirimu. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Baby, wash your name. Kuja uyu mwike nasi.
Kama takinywa ya cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi.
DJ Frankie.
It's all on me.
But I'm not for my number. Penda watoto nye darasa. Uza self into kukachi.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe.
Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi. Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi.
Tikisa tikisa. Tikisa tikisa. Tikisa tikisa. Tikisa tikisa.
Sijielewi. Nipe kubwa nipe na ndogo go. Changa muka usiwe go go go. Zikipanda na kuwa mbogo go. Sikawi kuzuwa zogo go. Aminata. Inavyonata. Inanikata. Usini mwage mwage wana gambe. Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi. Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi.
Tikisa tikisa. Tikisa tikisa. Tikisa tikisa. Tikisa tikisa.
Tulia, Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule, atapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapenda na kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
sikatai kweli. Ndo shazama usinipige kipapai. Miapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Chocolate, sauti watu upai Kukali pambe moto Kama mafuta kwa karai okay. Na uliva katoto ito to Leo mpaka koko iko ko. Kitu ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko Koko niko Mama taniwa Ya leo kiboko Imeziti utamu Asa kukwacha we Ninde kwa mwengine Teo nisina Chisi tuwa chese shana
Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 rumba Che Zina toka che che Tukikosa na kusana
It's DJ Frankie on Instagram and Twitter. Okay.
Frankie. DJ Frankie.
I don't come this life to suffer. If I follow politician, you go hear I'm for paper. You go call I'm prostitution. Who don't like enjoyment? If money day for pocket, shaping our national budget. Ooh, we go blow up like trumpet. Smarting, you don't move. You come, they shout to me. The money you know work for. Back commando, you carry overload. Yawade, Igoro, show wale, go wale. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry up. Goro back, goro, goro, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry up. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. They walk in bamboo, they chop. Tell me till you say you be talk and do okay. Tell me what you fit do. I don't mean to bother you at all. Monkey, they walk in bamboo, they chop. Tell me till you say you be talk and do okay. Tell me what you fit do. Yeah, go back, go back.
Yeah. Baby, hop in my Maserati. I said, hop in my Maserati.
DJ Frankie,
hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you paper.
Frankie,
hop in my Maserati.
Frankie,
baby, hop in my Maserati.
Frankie,
girl, I just wanna see you ride.
For the Maserati, you get nothing. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh, baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo, yeah. And I like the way I get it out. So baby, up in my Maserati.
Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down, yeah. Say me, I love the way you been body. Up in my Maserati.
I'm big and I just want one day. You got to buy my get my
unitaki tena na mashoga zako aje waniambie. Na mashoga zako aje waniambie.
DJ Frankie.
Siamini kuna time singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka yasha mwakika ya zoleki ya yao. Basi nenda lote mama, nenda lote mama.
Penzi unaenda miliku. Penzi kinoma noma. Yasha mwakika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako ate anisome. Ukatuma loya wako ate anisome.
kuwa watoto ulonizalia, kuwa watoto ulonizalia, sitawaona tena.
We are self-made DJs entertainment.
Kuna time tulia padaran kanisani kwa chanda na pete, jasha mwagika ya zole kia yao, nenda lote mama, nenda lote mama.
Mpenzi, unaenda niliku, mpenzi, kinoma noma, jasha mwagika ya zole kia yao, nenda lote mama.
Ukatuma pasta wako aje anikeme, ukatuma pasta wako aje anikeme mama, na madeni zangu kazitangaza ye, na madeni zangu kazitangaza ye, mitandao shemeji zangu ndugu zako tukionana, wambie sisi bado rafiki yeye, wasinipite barabara ni mama o, umeenda lote mama, umeenda lote mama.
Mpenzi, unaenda
oh baby,
mpenzi,
ngoja
kinoma
noma,
yasha mwagika haya zote kila yao,
basi nenda lote mama.
Yeah.